kakao pia.
Wewe tao wewe. Ni nini wewe?
50.
50 hawa, rebo kama nyinyi 50. Ah, haya pandeni, pandeni, pandeni.
Yeah. Baby. Quality service, special kind of loving. Ujaona kama hii utanita daddy. Aye. Oh baby, so long I've been waiting on you.
How you do me? I just
wanna put it on you. Loving on you, you be rapping on me. Late night hours, you be calling on me. Kisha foto nyuki basi kula sai. Kamu sana shinda sukari. Loving on you, you be rapping on me. Late night hours, you be calling on me. Kisha foto nyuki basi kula sai. Kamu sana shinda sukari.
Mwana warem pata.
Tuende bitch. Gari mepata pancha kwa engine. Shikeni, shikeni, shikeni.
Oye bana.
Hapo mwisho, mwisho. Wabamburi, shikeni.
Seti kwa api.
Haupepi.
Wacha ushoga bana. Alia kama wewe nikushuka na pesa. Nashuka na pesa.
Awe shuka, awe shuka wewe.
Leta kutupe pesa bana.
Mataka vita nini?
Sikunde. Dereva, raji kama dereva. Mindo, dereva, baby. Dereva, dereva, dereva. Raji kama dereva. Mindo, dereva, baby. Dereva, eh. Dereva, ah. Oh baby, when you shake it, you can't do no more fancy, oh yo. Kuna vile wana fiki, marafiki wana siasa, oh no way. Figa chupa, soda majaba. Sina pupa, nina mahaba. Ndakuma, kama papa. I want you. Mimi na kufeel, mimi na kufeel, baby, oh. Mimi na kufeel, mimi na kufeel, yeah. Rabbit, you be rabbit on me. Late night hours, you be calling on me. Kisha fata nyuki basi kula sali. Kamu sana, shinda tukari. Rabbit, you be rabbit on me. Late night hours, you be calling on me. Kisha fata nyuki basi kula sali. Kamu sana, that you come a dead of a